radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho na Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro cy'uyu munsi ni cy'abana bashaka ababyeyi benshi muri bo ntibabamenye barababwiwe barabashaka kugira ngo bumve ko buzuye kubera ko bafite icyo babuze uwo mubyeyi batataramanye utarabahwituye utarabatetesheje utarababereye urugero utarabahasa urukundo uwo batabonye ngo bamuririre abahoze harabo basize aho batuye bagenda nka nyomberi hari abarurungutanye ruhindanye bakora inzira ndende hari abagize i Rwanda baje mu butumwa bagenda badatanze igikoma cy'umubyeyi ndakira kandi umwana wavutse agasanga atagira nyirakuru bakamubwira ko yasubiye i Bugande mbahaye ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazerero
Shaka gasaro kawe muzakabona
wikikintegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe
Uwa mbere nakira ni Eugene Ntarindwa atuye mu karere ka Nyarugenge mu kagari ka Nzove umurenge wa Kanyinya umudugudu wa Bwiza arashaka muri munawe babunaniye muri Zaire hashize imyaka 26
ndarangisha muri munawe wanje witwa na Kreti ka Muzenze twatandukanye mu 1996 turi impunzi muri Zaire
mwari impunzi mu yihe nkambi mu kahe gace ka Zaire
Ngewe nabaga mu nkambi yitwaga Nyangezi mu rwa mu majyepfo ya Bukavu. We yabaga mu nkambi yitwa Inera mu majyaruguru ya Bukavu hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu.
Yego ntabwo mwabanaga ariko muvindimwe.
Eh tuvindimwe.
Ana Kriteri afite imyaka ingahe mu 1996?
Yaravutse mu mwaka wa 1974. Ubu ntabwo nibuka iyo yari afite ariko agiye murusha imyaka ibiri kuko arankurikira. Icyo gihe 1996 nafite imyaka 25
ariko
ubwo yarafite nka 22 gutyo
ya niba yaravutse muri 1974 muri 1996 yarafite imyaka 22 hanyuma rero mwatandukanye kubera ko mwari mu nkambi zitandukanye ni ryari utongeye kumenya amakuru ye
ubwo ntongeye kumenya amakuru ye ni mu mwaka ubwo ntongeye ni mu mwaka w'2001
amakuru ye ya nyuma uheruka na yahe
Nayo ngayo mu mwaka w'2001.
Ayo makuru nyine yavugaga iki? Yavugaga ko ari hehe?
Yavugaga ko ari Masisi, ari ya muri Kongo.
Hanyuma se umaze kumenya ko ari Masisi, yakubwiraga ko yitegura kuza mu Rwanda, yakubwiraga tuzaza unsure, ni kimwaganiriye nimba mwaravuganye.
Ntabwo twavuganaga, nababaga baramusuze yo bagatahuka, biwaca aho tuvuka muri komine. Abizimo bampagayo makuru yuko aba imasisi muri Kongo.
Umbwiye ko umukomoka muhe komine yo mu Rwanda go hambere.
Dukomoka muri komine Nyabisindo, prefecture ya Butare.
None se abaguhaga makuru baturutse muri Zaire batashye bakakubwira ko agisigaye yo, bakubwiraga impamvu adashaka gutaha.
Urabona abagaye igihe abenshi babaga batashye batabishaka. Bakagira gutya bagashiduka bisanga bari nko muri Monesco ikabohereza mu Rwanda cyangwa se nigiye inkotanyi zari ziriyo nazo zikabacyura mu Rwanda nubwo buryo batahukagamo
none se yaba yarazi ko we uri mu Rwanda yaba yarazi ko afite umuryango mu Rwanda hari uburyo mwigeze mugira bwo kuba mwamumenyesha ko muriho kugira ngo anatinyuka avuga ati reka nge mu Rwanda kubera ko mpasanga banje
Oya je wakeka ko nshobora kuba narapfuye kuko ari je yigeze aza kunsura mu bitaro aho bita Inyangezi nibwo duheruka guhura nibwo duheruka kuvugana hagana muri 1996 mwaho ngaho mbere yuko inkambi zisenywa we rero akeka ko napfuye kuko yari yarasize nararembye nabo babiwacu batahukaga ngo yari yarababwiraga ko nkeka ko napfuye
Aho ngaho Inyangezi iyo nkambi wari urimo yaramagana he yari Inyangezi akahe gace hafi ya paruwasi ya Kibimbi mwari mu kahe gace
Yego hafi ya paruwasi ya Kibindi ya Kibimbi ku muhanda ujya Uvira.
None anakrezi kamuzinzi nkayandi makuru amenye bakubwiye ko ariho gusa abo batahaga bigeze bakubwira niba yarashatse umugore cyangwa se arakiri ingaragu.
Yari yarashatse umugore ari mu nkambi babyara umwana umwe w'umukobwa witwa Gatishimi.
Yego.
Ariko ngo baza kumbwira ko umudamu witabye Imana asigarana n'agakobwa ke.
None se ntarindwa niba uyu muvandimwe wawe kamuzinzi akiriho, nakubazaga amakuru yo mu Rwanda kugira ngo abe yamuhumuriza, niba yaragifite ingemera zo gutaha amakuru. Yego.
Nuko abavandimwe bacu baracyaho, mushiki wacu mukuru za mukunda Christina aracyariho, ubona batuye hano i Kigali, ari umuhuru nziza ariko nawe aracyariho, ari muri komwe, ari iwacu ku ivuko muri komine ya Bisindu, na mushiki wacu witwa Uwanyirigira Jose, na murumuna wacu muto w'abacura bwacu witwa Karima Spirian, bose barahari na amahoro.
Ayo ni amakuru meza yamuhumuriza agashira ingingimira yo kuba yatinya kuza mu Rwanda. None se niba kumva ngiye kuguha umunota umwe nk'uko nsanzwe mbikorera abandi, uwo munota wufate umubwire icyo ushaka kumubwira nk'umuvandimwe mwatandukanye mutabishaka, arinera uri Nyangezi ariko ukabuza amakuru ye umubwire. Mwandikire ibaruwa y'urukundo ntarindwa, ufite umunota umwe wukoreshe umubwire icyo ushaka kumubwira.
Icyo nshaka kumubwira ni uko kuva twatandukana niyo twabaga turi hariya aho nagendaga mpunga kugera muri Congo Brazzaville, nuko nabaga mutekereza buri kanya kuva icyo gihe kugera uyu munsi, mba numva kabisa nk'umwana unkurikira, twabanye tukasangira ibintu byose turarana tupfumbatana. Gusa icyo namubwira ni uko gusa mukunda cyane kandi buri gihe cyose nifuza kumubona, rwose mushaka cyane kandi mukeneye, aho yaba ari hose yaba nyumva agira gute, gusa njyewe ni uko mukunda cyane kandi n'umuryango we wacu wifuza kumenya ahantu aherereye rwose.
Ntarindwa, uvuze ko wagenze ayo mashyamba ya Congo ukagera muri Congo Brazzaville ukaza gutaha mu Rwanda, k'umuntu nka muvandimwe wawe murumuna wawe uri muri Congo wakumva vuga uti ndi mu Rwanda, hari n'abandi banyarwanda benshi bashobora kuba bakiri aho hanze batinya gutaha, nkawe wagenza ayo mayira yose ukaza kuzenguruka ukagaruka mu Rwanda, u Rwanda barusanze rumeze guturubayeho mo gute, abakumva muri kano kanya ku Ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro ka Buraga rubabwira uko rumeze.
Njyewe mbona u Rwanda rumeze nka kumwe kera baruvuga ngo ni urwanda ni igihugu cy'amata n'ubuki, nta kibazo na kimwe gihari mu Rwanda, ni amahoro nta kibazo. Wese waba ari hariya mu mashyamba ya Congo wese icyo namwifuriza ni ugutako u Rwanda ari amahoro.
Ntarindwa, rero ndagushimiye kuba waje mu kiganiro Agasaro kaburaga ushakisha murumuna wawe Anaketi Kamuzinzi. Ndizera yuko niba Imana ikimuragiye akaba akiriho azakumva akamenya yuko atawe gusuriho mu muryango wari koko n'abandi bavandimwe be bariho, icyo gihe rero azakora ibishoboka kugira ngo umuhure mwongere mubeho nk'umuryango. Ndagushimye cyane kuba wafashe akanya, nagutegereje nawe warantegereje, abantu ni magerirane. Ngaho rero wakoze kuza mu kiganiro Agasaro ka Buraga.
Sawa, murakoze cyane Benositi rwose, Imana y'umugisha. N'akandi kazina nibagiye kuvuga bamwitaga ngo aho ngaho muri Congo yitwaga izina rya Nzinzi.
Yitwaga Nzinzi, ubwo rero nabyo azabyumva. Urakoze cyane, ngaho ugira amahoro y'Imana.
Kuri twese Benositi.
Agasaro ka Buraga.
Hashize imyaka 35 Esther Niragire atandukanye n'umubyeyi we, yamusize afite imyaka hafi 7 aramushaka. Esther Niragire atuye mu karere ka Nyarugenge, akagari ka Nyabugogo, umurenge wa Kigali, umudugudu wa Kiruhura.
Nanjye naburanye n'umubyeyi.
Umubyeyi waburanye nawe ni papa wawe, ni mama wawe,
ni papa.
Yitwa nde?
Yitwa Benda Ntunguka Antoine. Twabaga mu gihugu cy'u Burundi,
hanyuma mutandukana gute?
Twaje gutandukana muri 88.
Ajya hehe, wowe ujya hehe, byagenze gute, byatewe n'iki?
Nyine yaje icyo gihe, yaje kuva mu rugo nyine aragenda, twabaga i Burundi aho bita mu Kirundo.
Yego.
Noneho aramaze kugenda muri 88, nari umwana mutoya niga mu mwaka wa kabiri wa primeri.
Yego.
Noneho nyine ntago twamenye amarengero yiwe, nyuma nyine tubakura ngenza gushaka mu Rwanda. Ubwo muri 2013 twongera kumenya amakuru yiwe.
Amakuru yavugaga ko ari aherereye he?
Yavugaga ko yaje kohereza, baje kohereza amafoto.
Yego.
Kuko njyewe nari maze gushaka ndi mu Rwanda, baza kohereza abantu w'i Burundi, mama yari akiriho uretse ko ubu yapfuye. Noneho ayo mafoto nanjye aza kungeraho, ndamubona mburana umubyeyi wacu. Ubwo nyine noneho amafoto umusaza wanjye aza kuyatora, avuga ngo azamushakisha ntiyabikora. Ubwo muri make amakuru ye nabashije kumenya nyine nayo gusa nyine, ariko imyirondoro yari kuri ayo mafoto yavuga yuko ngo yafututse ngo muri paruwase ngo yambarara i Bugande.
Yego.
Yarangije iyo paruwase kumenyekana niyo mu Kirundo, bayohereza kuri paruwase yo mu Kirundo. Ubwo rero nyine nkavuga nta bantu bashobora kumfasha kumenya niba akiriho, cyangwa se nimba ashobora kuba yarapfuye akaba hari nk'abana yasize yarabyaye bitazagira gutya bagatorana n'abacu. Nyine nuba nifuje kubimenya gutyo.
Ayo mafoto yohereje yari ari kumwe n'abana, yari ari kumwe n'umugore, yari wenyine ku mafoto yo? Yari kumwe nande?
Yari ari kumwe n'umwana n'umuhungu mukuru afite ariho mu myaka nka 25 gutyo.
Ni ukuvuga
yamufashe akaboko nyine, wabonaga yarashaje.
Wabonaga yarashaje. Birumvikana ni igihe kinini, ni igihe kinini gishize, hashize imyaka 35 agiye. None se icyo gihe muri 88 papa wawe yari afite nk'imyaka ingahe ugereranije?
Suko nawe yari nko mu myaka nka 60.
Yari afite imyaka 60 muri 88?
Subwo yarageraga nko muri za 50.
Muri za 50. Reka tubare neza ngo ufashe kubara. 88 wowe
ariko nari mutoya.
Wowe wari wari ufite nk'imyaka, wari ufite imyaka ingahe icyo gihe?
Icyo gihe icyo gihe nari mfite imyaka 7.
Wari umwana wa kangahe mu muryango?
Nari umuhererezi.
Uru wa kangahe nyine wari umuhererezi? Uru wa kangahe?
Nari umwana wa kane.
Wari umwana wa kane?
Nawundi yongeye kuvuka nyine nyuma.
Niba yari afite abana 4 muri 88, wari ufite imyaka 7. Ni ukuvuga yuko umukuru iwanyu yari afite hafi imyaka 13 cyangwa 14. Ni ukuvuga ko niba papa wawe yarashatse umugore afite imyaka 25, ni ukuvuga ko muri 88 yari afite imyaka 40. 40 tumwongereho 35 ishize avuye mu rugo, icyo gihe afite imyaka 75.
Yaba yirenge? Ubwo naba nibeshye. Yaba yirenge, kuko mama yapfuye muri 2015 kandi yari afite imyaka, yageze mu myaka 80.
Muri 2015 afite imyaka 80.
Mama, ubwo 2014 gutyo.
Ubwo dufashe kube imba barashyingiranywe bajya kungana, ubwo urumva ko papa wawe nyine yaba ari umusaza, ariko burya abantu bararamba n'ijana bayigezaho, hari abunzi nubahatanisabira cyane bayigejejeho kandi baranayirenza. ubwo rero byose birashoboka. Icyangombwa numva hano nuko urashaka kumenya makuru ya papa wawe, ariho se ntariho, yasize ikinyuma, yasize umwana se, afite umugore ngubu ari kumwe, yarafashe akaboko, niba ari uwe ntabwo wifuza yuko yazaza agashakana n'umukobwa wabyaye kandi bizi mu Rwanda? Ibyo ngibyo paruwasi ya Mbarara ntabwo iri kure y'u Rwanda, ntabwo iri kure y'u Rwanda, ndetse hari n'abantu baturuka muri iyo paruwasi bakunda kuza gusengera ikibeho, hari abo nzi amaparuwasi menshi y'i Buganda yohereza abantu baza gusenga ikibeho aho Bikira Mariya yabonekeye. Hari n'abanyarwanda bajya i Buganda nabo bagiye gusenga bagiye kureba hahandi hatwikiwe abahowe Imana b'i Buganda, bo bita abamaritiri b'i Buganda barimo ba Kizito na ba Rwanga. Abo rero ba Banyarwanda n'Abarundi bakunda kujyayo, bakajya gusenga. Uzashaka umwanya rimwe nawe uzabakurikire ugiye gusenga
i Buganda?
Yego, hanyuma uzahagarara Imbarara aho ngaho uzabaza amakuru ya papa wawe Antoine Bendantunguka, ntiwaba uwayamenya. Ariko rero icyo nakwizeza ni uko Ijwi rya Amerika yumvikanira ni radio yumvikana ku mpande zose z'isi. Aho ngaho Imbarara ndetse duhafite na radio tuvugiraho ku buryo amajwi yacu asesekara, amajwi yacu asesekara kuri FM Imbarara. Rero ndahamya yuko ntabwo hazabura umunyarwanda cyangwa umurundi uzumva kino kiganiro akavuga ati umusaza Benda Ntunguka Antoine ndamuzi, akatubwira bityo tukagufasha kugira ngo ushobore kumenya amakuru ye niba kiriho, cyangwa se y'umuryango yashize nabo bamenye yuko bafite umuryango i Rwanda n'i Burundi. None ari umwe mu bana yaba yarasize cyangwa se akiriho nawe akumva muri kano kanya uwo musaza, niba akumva ukamubwira uti ndu umukobwa wawe dawe ndagusuhuza, ufata umunota umwe umubwire icyo ushaka kumubwira, ndawuguhariye.
Nye ndamusuhuza nimba yabo musaza yaba akiriho cyangwa se niba hari nk'umuryango yaba yarasize, nabo ndabasuhuza ku buryo nifuza yuko abo bantu twamenyana nabo, bakamenya ko natwe turiho nabo nanjye nkamenya ko bariho. Ni ukuri pe byanshimisha kandi ndanezerewe cyane no kugira ngo numve kubabona.
Kandi
ndashimira agasaro kaburaga gahoraga shakisha abantu baburanye n'abawo, nanjye niyo mpamvu nagize ishyaka ryo kubandikira.
Yego, warakoze cyane kutwandikira. Abatwandikiye bose tugerageza kubasubiza uko dushoboye, ntawe dushize inyuma. N'iyo dutinze muzatugaye gutinda, ariko ntimuzatugaye guhera. Ngaho rero Esther Niragire ndagushimiye cyane, uramukeho ukomere.
Agasaro Kaburaga.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga. Umwihariko wa muri sanga Jean Bosco Mugabo ari muri Zambia aho bita Gipata, yari afite amezi abiri igihe inkambi zasengwaga muri Zaire. Papa we atandukana na nyina, yiyemeje kuva mu Rwanda akajya kumushakisha. Ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Jean Bosco Mugabo akomoka mu Rwanda mu karere ka Muhanga, akagari ka Ruhina, umurenge wa Kiyumba, umudugudu wa Mubuga.
Ikinzanya no mu kiganiro Agasaro Kaburaga no gushakisha umubyeyi wanje ariwe data umbyara witwa Ndayambari Jean Baptiste, akaba yaraburanye na mama bakaburanira Zaire. Niko mama yatubwiye ko baburaniye ahitwa Zaire barahunze 96.
Baraburanye mama wawe agaruka mu Rwanda, umugabo we baratandukana.
Baraburanye bamaze kuburana mama baburanye basa nk'abashaka gutaha, baburana mu ntambara y'amasasu, mama agaruka mu Rwanda, papa aburiraho ngaho mu mashyamba ya Kongo, niko mama yatubwiye.
hari undi mwana bari bafitanye wowe wavukiye mu Rwanda ngereranyije kubera imyaka yawe cyangwa wavukiye nawe muri Zaire
ari mukuru wanjye witwa Iradukunda Felix baramuhunganye ngiyewe navukiye muri Zaire mama yambwiye yuko baburanye na papa mfite nk'amezi nk'abiri bamaze kumbyara kuko ngo nibwo bari bavuye kunyandikisha aho bandikishirizaga abana baburanye ngiye nyiragahinja gatoya na papa ngiye nago muzi
hanyuma se Iradukunda Felix we yasigaranye na papa wawe byagenze gute
Iradukunda Felix yasigaranye na mama twese mama yaraduhungukanye atugerana mu Rwanda twese turi hubungu turi bazima
imani bakomeze hanyuma ataha asize umugabo w'inyuma atabishaka mwari mukiri bato yageze babwira niba yaragerageje kumenya amakuru ye nimba yarabazaga bagarukaga mu Rwanda nimba baramurabutswe hari icyo mwigeze mumenya hari agace mwigeze mumenya yaba yaraherereyemo hari icyo mwamenye
kuvuga ngo mama twamaze gutahuka batubereye bakuru tugatangira kubaza mama ese mama papa ari hehe papa yarapfuye cyangwa aracyariho akatubwira ati papa wanyu yasigaye muri Zaire nago nza makuru ye nuko abantu batangiye guhunguka yagerageza kubaza bamwe bakamubwira ngo yasigaye mu mashyamba hari nabaje bamubwira ngo bumvishe ngatanga itangazo ngo kuri Radio Rwanda nuko kubera nana na telefone twageraga tubura makuru tubura uko twabikurikirana n'ubushobozi bukeya nuko aho nkuriye ni njyewe watangiye urugamba rwo kuvuga ati nzashakisha papa kandi nkumva icyizere ngifite n'ubwo rwose ndacyafite icyizere yuko ashobora kuba akiriho wenda nzamubona
niba akiriho nta kabuza uzamubona kandi igihe cyose nta makuru wigeze umenya akubwira ko atakiriho ugumane icyizere ko akiriho kandi ukomeze umushakishe niba atwumva Jean Baptiste Ndayambaje akaba ari muri Congo cyangwa se agiye mu kindi gihugu abantu bagenza amayira banyuza amayira menshi bakora ingendo ndende bashakaho bagera bakakinga y'umusaya nawe rero ntabuze ahantu yabari akaba akumva umushaka akaba rero nawe azumva iyo mpuruza yawe none Jean Bosco ndagira ngo wongere umbwiri waganiraga na mama wawe akakubwira papa wawe yakubwiraga ko papa wawe yari umuntu ki yarameza ate yarangwaga niki
yatwaganiraga na mama yatubwiraga ko papa yari umuntu mbese umunyambaraga ukorana ubushake kandi yakundaga gusenga atubwiraga ko bari aba gatolike aho muri Zaire babaga ngo basengeraga nimba ari muri gatandatu niko yajyaga atubwira atubwira ati papa wanyu yakundaga gusenga muri Zaire hose twarasengaga nibyo bintu yagiye atubwira kuri papa
muri Zaire hose barasengaga mbese mwari mu yihe nkambi
inkambi ntabwo nyibuka neza ariko yatubwiye ko yari muri Zaire
gusa ntabwo wigeze wumva mama wavuga ati twari mu majyepfo ya Congo ya Zaire cyangwa se twari mu majyaruguru nta kintu wigeze wumva avuga ukuze ngo ugifate wavuga uti bari hepfo cyangwa se bari ruguru
keretse ubu ngubu bishoboka wenda nkazamuhamagara nkamubaza neza ntago nibuka neza Izayire ntago nibuka neza inkambi yambwiye babagamo
none se ndakubaza akabazo k'amatsiko ariko hano kuri radio turangwa no kubaza ibibazo byose cyane cyane hano mu kiganiro wa Gasaro Kaburaga turaganira tukabwirana amakuru yose ashoboka nkanabaza kugira ngo nshobore gufasha ushakisha cyangwa se ushakishwa kumva kumushakisha ruwe koko mama wawe muri kumwe ubu tuvugana cyangwa se ari mu Rwanda
mama abo ngubu tuvugana ntabwo turi kumwe mama ari mu Rwanda ngewe ndi hano muri Zambia ni ukuvuga ngo nahagurutse mu Rwanda nje mu buryo bwo gupagasa ariko nje no mu buryo bwo kuvuga ati nshake data ku mutima byari biriho kuko nageze intangangira urugamba mbese rwo kumushakisha Ubu ngubu bari mu Rwanda, ubu ngubu tuvugana.
Ari kurahaguruka uti mfashe inkoni yanjye ndagiye ningira Imana data tuzahurira mu nzira na wagenda mushake mubone.
Rwose kuko nageze intangaha muri urwo rwamba rwo kumushaka nsanga hari Abanyarwanda benshi nkajya mbaririza nkasanga hari abantu bahunze kera bari intangaha. Hari n'uwaje kumbwira ati turaganira ndamutekereza nambwira ko ari umunyagitarama ambwira ko papa muzi ambwira ko amuzi muri Angola aho bita i Rwanda. Nuko bitewe n'ubuzima ahantu nakoraga ndahimuka, nuko nimutse aho ndi ubu ngubu ntabwo twabashije kubonana na numero ye ntabwo igicamo amakuru nahise nyabura gutyo.
Ariko urumva yuko yaguhaye amakuru meza agaragaza ko papa wawe akiriho, uko yavuye muri Congo akaba yaramanutse hepfo gato akagera muri Angola.
Yamaye amakuru mbese amano anera n'imbaraga arambwira ati papa wawe ndamuzi, ati twavanye muri Congo 98 tuzana hano muri Zambia, tugeze hano muri Zambia twaba iminsi mikeya, ati nibwo birukanye Abanyarwanda bari bahari, ati duhungira muri Angola, ati niho namusize, ati noneho ngiye ngaruka hano muri Zambia. Nuko kubera yansabaga ubushobozi nkabona nta bushobozi mfite, arambwira ati wowe habonetse ubushobozi nazagenda nkajyaho namusize nkajya kureba kagihari, ubushobozi burabura. Nuko birangira nawe tutongeye kubonana, ndavuga nti nzashakisha ubundi buryo.
Yakubwiraga ko yamusize mu wuhe mugi?
Yambwiraga ko yamusize muri Angola aho bita i Rwanda, ariho aherereye ubungubu
ahitwa i Rwanda. Rwanda ni umurwa mukuru, ni umurwa mukuru wa Angola, ni nka Kigali y'u Rwanda, ni nka Kigali y'u Rwanda. Umurwa mukuru wa Angola witwa Rwanda. Urumva rero niho yamusize. Abanyarwanda bari muri Angola cyangwa se n'abari muri Zambia bamenye Ndayambaje Jean Baptiste, bakaba baramumenye igihe yahunze yongeye guhunga akava muri Zambia gana muri Angola. Uwo bajyanye wamusizeyo, uwo bakoranye ubabanye akamumenya nyaboneka abumva ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga, mushyire hamwe imbaraga mudufashe tumushake uyu mubyeyi, tumuhuze n'abana be bamushaka. Ari Jean Bosco Mugabo uri muri Zambia wavuye mu Rwanda mushakisha, ari mukuru we uri Rwanda na nyina n'umugore we nawe uri Rwanda, abo bose baramushaka. None Jean Bosco Mugabo, niba papa wawe akumva muri kano kanya, ya minota ntanga irageze yo kugira ngo ushaka uwe amwandikira ibaruwa y'urukundo amubwire icyo ashaka mu munota umwe ngaho, bwira papa wawe icyo ushaka kumubwira.
Rwose ahari nimba nyumva nimba kiriho turamukunda, yaba mama aramutegereje, yaba umuryango we uramutegereje, abavandimwe bavukana baracyariho, yaba natwe abana yasize abyaye turamutegereje, nimba kiriho rwose nyumva turamukunda, kandi nta kibi yasize akoze mu Rwanda twese turamutegereje, kandi ubu ngubu rwose tumubonye mbese ibyishimo ni byose, ni byose mu muryango twakora ubukwe kubera ibyishimo tumubonye rwose, cyane cyane njyewe ndamukunda kandi ndamutegereje.
Ngaho rero hasigaye naho Abanyarwanda benshi bumva ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga, bazadufasha natwe tuzagerageza gushakira aho utubwiye aho tugereje. Ndahamya yuko papa wawe Ndayambaje Jean Baptiste yashoboye gutura atakomeje kugenda, tukazamusanga aho atuye i Rwanda muri Angola cyangwa se n'ahandi muri icyo gihugu, ntituzagombe kujya kure, Imana izatugenda imbere. Ngaho rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Abantu bumva ijwi rya Amerika baraho ngaho muri Zambia bose ubasuhuze, nabo ndabashuhuje ngaho, komera ugera amahoro y'Imana.
Murakoze cyane rwose, Imana ibarinde kandi bafashe mu rugendo mwatangiye rwose, Imana igikomeze ibahe imigisha. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.
Urakoze nawe.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona,
wicike intege
shaka gasaro kawe muzakabona. shaka gasaro kawe
mu rwego rw'ubufatanye dufitanye n'ishyirahamwe Métisse du Monde rikorera mu Bubiligi ndakira Christella muhaye Yezu utuye mu karere ka Bugesera arashaka se atazi atamenye yabwiwe gusa ko yakoraga muri minuwari nyuma ya 94
ikibazo nari mfite cy'uko nagira ngo mumfashe muwe mwabasha gushaka umubyeyi wanjye
umubyeyi wawe ninde ni mama wawe ni papa wawe ninde muri abo bombi
ni papa wanjye kuko mama wanjye yapfuye ndumwe n'imyaka
2 oh komed na papa wawe ukabutamuzi
ntabwo muzi ntanubwo muzi nari
none se abakureze bakubwiye amazina ya mama wawe
amazina ya mama
mu gitabo cy'indangabimerere handitsemo amazina ya mama wawe
gusa amazina ya mama wanjye nago nyazi yose ariko ndimo rimwe n'ikirindi ryo nazari kubwira ejo nago ndi kugibuka
iryuzi ni irihe
yitwa Gatimitiva
none se aho wavukiye urahazi
navukiye nakuze nisanga nyine ku bakecuru n'abasaza hariya ku Kamonyi
ku Kamonyi
yego niho nabanaga n'umukecuru n'umusaza bigeze bandetse ndindamura
bigeze bakubwira se papa wawe uwo ari we
oya nta kintu bigeze bambwira bamwe bagiye bambwira ko yitwaga David Christophe kuko nakuraga yakuze numva ibyo bamamagara ngo David Christophe baza kumbwira ngo niryo papa yasize anyise kubera ko mama nyine yari agiye ngo kujya kumureba ngo birangira nyine atagiyeyo arindapfa
yagombaga kujya kumureba hehe
ntabwo mbizi gusa nyine bambwiye ko yagiye yari gushaka ibyangombwa byo kujyayo kumureba ngo ariko birangiye nyine ahitapfa ntabwo mbizi
abumva ijwi ry'Amerika ikindi cya kiganiro duharira abana b'abametisi bashakisha ba papa babo babasize mu Rwanda bagataha bakagenda ntibongere kusubiza amaso inyuma ngo bamenye amakuru yabo uyu mwana w'umukobwa Christella nawe rero ari mu rugo rwego association Métisse du Monde ifite icyicaro mu Bubiligi turakorana cyane kugira ngo tubahoze aba bana tubashakire ababyeyi ubu duhereye ku umupapa dushakisha amakuru ntabwo turamenya yose ariko mwabyumvise yitwa David Christophe ndi kumwe n'umwana w'umukobwa arambira ibyazi aracyari muto ntabwo azi byinshi ariko turafatanya namwe rero mutega amatwi uyu mwana w'umukobwa adufashe kugera ku mubyeyi we twumve uwari we tumahere amaherezo turamumenya none bakwitaga David Christophe kubera ko ariwe papa wawe se wigeze umenya igihugu yaba komokamo
ngewe hari imwe nagiye numva bambwira ngo yari umusirikare ngo niba yari umumenwari nuko bambwiye gusa ngo nyine yaje mu Rwanda ari umusirikare ari umumenwari ariko ibintu yaje ejo no gukora ntabwo mbizi
yari umuminwari David Christophe ntabwo wigeze umenya niba ari umunyakanada cyangwa se niba ari umufaransa
oya ntabwo ngenzi ntabwo mbisobanukiye gusa bambwiye yuko yari umuminwari
yari minuwari ntabwo wigeze bamenya iyo yazaga gusura mama wawe ntabwo bamurebaga imodoka yagendaga abo bakecuru batashye ntacyo bakubwiye nta kintu wibuka nk'umwana bakubwiye ukavuga uti iki ngiki ntabwo nzakibagirwa kirareba papa
njyewe nta kintu bigize bambwira banyimye amakuru arambwira ngo nabyo ntabwo nabona ngo babizi ukumbwira gutyo ko nabyo bazi hari hari agafoto ka mama nyine nari mfite mu ntarokeni mukana nyine narere nyine ubwo rero nibwo bahise umukecuru kuko yari atarapfa ikintu yambwiye ni uko yambwiye ngo nyoko yakurushaga ubwenge ariko unyoko yari mwiza ngo ariko akurushaga ubwenge ubwo rero ngira amatsiko ndamubaza ni se ni ukubera iki iryo jambo irindi arambira ngo nukuvuka kupiye nicyo kugira ngo mama akavuka kugira nicyo kugira iyo jambo rika ryonyine yambiye ibindi byose.
None se ukura wabonaga abandi bana mukura na mukina na bagufataga nk'umwana w'inzobe, bagufataga nk'umwana w'itotara, bagufataga nk'umuzungu, bagufataga gute?
Gusa aho ngaho nakuriye ikecu yabashije kugira ngo nyine abashe nyine kurwanirira kubera yuko narakuze narapfuye amatwi yose natumva. Banjyana ku ishuri biranga nkajya ndebera ku mutima unyeganyega ndiga ndiga mboroka sinirize ndiga mu ndangize niga ngera mu wa kabiri segonderi ariko nyuma nibwo naje kubona umuntu umujyanyewese aramfasha ambuza ugutwi kumwe niko nkoresha.
Komere. None se kwiga ubu none ntushobora gusubira mu ishuri ukiga?
Gusa sinzi nimba byashoboka ariko
byashoboka mu Rwanda nta myaka iriho yo kurangiza kwiga. Umuntu ashobora kwiga kugeza ku myaka ijana uwagira Imana akayigezaho agashaka kujya mu ishuri yakwiga. Niba ushaka gufatira aho wari ugereje kandi kugira ngo uwo mukecuru nyakwigendera umwereke yuko umukobwa we ari we mama wawe atakurushaga ubwenge ahubwo yakubyaye kandi ko uri umukobwa w'indekwe ndende, ubwo wumva icyo gitekerezo wagishyira mu bikorwa ugasubira kwiga ukamenya ukigira ukifasha ukitunga ukuba ku Rwanda nk'abandi.
Ibintu byamfasha nuko wenda nabasha no kumenya indimi.
Yego, izo ngizo nazo bazigira mu ishuri. Hari ishyirahamwe ry'abametisi riri aho ngaho mu Rwanda, iryo shyirahamwe urarizi? Hari ugeze ari kubwira?
Arabarimbiyemo mbona barambwiye ngo banshyize muri gurupe y'abametisi ariko ntabwo nyine ndizi neza ngo nari ukubambwira.
Hanyuma uri kuri gurupe yabo kuri WhatsApp muraganira, bakubaza amakuru nawe ukababwira amakuru yawe bazahura?
Turaganira ariko ntabwo njye bambaza amakuru, mbona bohereje ibindi bindi ntabwo byiza.
Ibyo aribyo byose barahari, n'ubu ikiganiro Agasaro Kaburaga barimo baracyumva. Ndabasaba nkomeje yuko bazakuba hafi kugira ngo bakwinjize mu muryango wabo nyirizina kandi bakumenye bagufashe kugira ngo uburwayi ntibuguherane ahubwo bukubere impamvu yo kugira ngo witeze imbere. Icyo ni cya mbere. Ubwo nari mbitinzeho gato kugira ngo nguhumurize nkubwire ko utari wenyine. Tugaruke kuri papa wawe, nubwo bwose wakuze nta makuru uhabwa, ariko birashimishije yuko wageze ukavuga uti nzishakishiriza. Wampaye amakuru ya minuwari, nanjye nzahashakishiriza, ndahazi narahabaye. Nzashakisha uwo David Christophe, nzamenya igihugu akomokamo, nzamenya uwari we. Niba yari yarasize avuze yuko bazakwita David Christophe, uramutse ubaye umuhungu ariko waje uri umukobwa, ubwo nuvuga ko yari afite urukundo, amaherezo azambwira nimubona. Azambwira amakuru bizamushimisha. Ndahamya yuko tasize izina ashaka gusiga umugani. Gusa iri Kristera ryo ninde wari guhaye iri zina?
Kristera nyine bavuye bazi koga banyita Kristera, ariko ko numvaga bavuga ngo hagati ya Kristera na Christophe nyine, ubwo niryo bari baramaye.
Ni mama wawe wahisemo kuri kwita mbere yuko yitaba Imana?
Yego, nakuze numva banyita David Christophe kubera nayo mvutse ndi umukobwa nyine utahizamo Kristera. Nanjye nagerageje gushakisha papa mbera n'umwana, njyana nahita agafoto ka papa nako nyine nari ngasire barakampaye. Waje umumama nyine w'umugira neza arambwira ati reka ngufashe gushaka papa, anjyana kuri hariya kuri haguruka hariya hitwa Kimisagara.
Yego,
arangira na tukerekana agafoto nange ndakerekana nakanje tubwe ikibazo cyanjye ubwo arangira arambwira ko niga veterina nyine bagiye gusigara bimfashamo aho ndiriyeyo rero nibwo batangiye nyine kumbwira ati yarapfuye nzaniye ifoto kubera ahantu nabaga naho mbona nyine batabyishimiye ku nyine yafashaga nyine ubwo rero bakajya babonye mfashe gufata n'irangamuntu bari baranze kumfasha gushaka indangamuntu atangira kuvuga ngo nabibye nyine ashaka kunjyana kumfunga ariko birangira uko nguko amakuru ndayabura niba agafoto ka papa kari kuri uno nsara kimisagara kuri haguruka simbizi hanyuma byarangiza amakuru nyine yaba yaragashyize ndangije ngeze aho ngaho mbibuze ubundi buryo ndagenda njya kuri ambasade y'ubufaransa ngezeyo bambaza ibibazo byinshi bambaza ngo yaje mu rwanda akora iki bambaza ibintu byinshi nyine bimwe biranyuzira nyine ngeze aho ngacika intege ndabireka
kuki wagiye kuri ambasade y'ubufaransa se hari uwari wakuriye akarakubwira yuko David Christophe ari umufaransa
oya nuko hari umuntu ugize kumbwira ngo wenda bamenwa rarigihe bahabajemo abafaransa nicyo cyatumye njyayo
ariko abaminwari ni ukureba neza tuzashakisha tuzabimenya abaminwari ba nyuma ya 94 ntabwo nzi umubare w'abafaransa barimo uko banganaga ariko tuzashakisha kuba harimo abanyakanada ibyo ni ukuri iri zina rishobora kugirwa n'abantu babiri umufaransa n'umunyakanada tuzashakishiriza aho ngaho tuzashakishiriza mu baje muri minuari duhereye ku gihe uwavukiye hanyuma duhite tumenya abashobora kuba bari aho ngaho icyo gihe hanyuma niho tuzahera dushakishiriza none rero umwana w'umukobwa ndagushimye cyane kuba ufite ubwizige kuba utaracitse intege kuba wahuye n'ibigeragezo byinshi mu buzima kudafite mama wawe ntunagire papa wawe ndetse n'umukecuru wakureze agataha utarakura ibyo byose n'ibigeragezo by'ubuzima wagize ariko ubu hano waje mu gasaru ka Buraga waje kugira ngo dufatanye urundi rugendo watangiye kera tugufashe kugira ngo Imana nibishaka papa wawe tuzamenya ko ari nitugira Imana abe yemera yuko yasize umwana i Rwanda icyo gihe bizaba ari amahire niba kumva nawe ndaguha umunota umwe ntabwo nguhindurira nibwo bwose twaganiriye birambuye ariko ikiganiro gasaro kaburaga nicyo kibereyeho cyaje kugira ngo mukisanzuremo mukivugemo ibari ku mutima mushakisha abanyu kubera ko tuzi neza ko kubura abanyu ari ibintu bitabubaka ahubwo bibasenya iyubake rero muri uyu munota usigaye andikira ibaruwa y'urukundo papa wawe mubwire icyo wifuza kumubwira niba kumva
ngewe nifuza kumubona nubwo nabashije nyine kugira ngo mbashe kumubona ariko nanjye iyo mbonye abandi nyine afite ababyeyi ngiye birambabaza kuba nazi umubyeyi ariko nubwo wenda namuzi nawe akaba ashobora kuba atazi ko nyiriho ntabwo nabimurenganyiriza gusa nyine nifuza kumubona kandi ndamukumbuye
birumvikana komeza umukumbure niriba iby'Imana uzamubona ngaho rero Kristela muhaye Yesu ndagushimiye cyane kuba wafashe kano kanya kugira ngo utuganirize utubwire ubuzima bwawe kandi dufatanye gushaka papa wawe nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane kandi murakoze namwe kuba mubashije kumvugisha intara abashatse ndababura mbandikira kuri mesaje ndababura kuri WhatsApp ndababura
yego
ariko kugeza ku isaha nishimiye kuba noneho mfashe kuvugana nawe Imana ibahe umugisha kandi ikomeze ibagendere imbere mu byo munkoreye byose ibibasubize imbere
urakoze cyane
agasaro kaburaga
kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga kwijwi ry'America Samuel Nshimiyimana niwe nababwiye ushaka nyirakuru inkuru y'urukundo ruhebuje Nshimiyimana ari mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kigarama akagari ka Nyarurama umudugudu wa Kivu.
Murakoze cyane Venice, nifuzaga ko mwamfasha gushaka nyogokuru wanje ubyara mama wagiye ubugande kera cyane akaba n'ubu ngo atari yagaruka. Nifuzaga ko mwamfasha mu gasaro kaburaga nkareba ko namubona.
Yagiye ubugande ryari uvuze ngo ni kera cyane, ni kera kungana iki?
Mu by'ukuri naganiriye na mama wanjye umbyara ambwira ko yagiye ngiye mfite amezi ane muri mirongo igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani.
Agenda se yagiye aturuka he, yari atuye he?
Ubundi imbere bari ba mama yambwiye ko bavukiye i Bugande ahantu hitwa Iburemezi ngo Sakabusoro. Ariko noneho ngo nyuma muri mirongo irindwi na gatatu baza kuza mu Rwanda kuko bari Abanyarwanda ariko nyine barahungiyeyo baza kugaruka inaha mu Rwanda. Noneho bahageze nyogokuru ngo ubuzima buramunanira bumunaniye asubirayo.
Yego.
Ubwo icyo gihe ba mama bari bamaze gukura asubiyeyo rero ababwiye ngo basubiraneyo baranga. Aravuga ati ntabwo twasubira i Bugande, hano mu Rwanda tumaze gukura ntabwo twasubira i Bugande. Baranga asubiyeyo wenyine, agezeyo basaza be baramubwira ati ese abana kubasize ujuzanye iki? Baravuga ati rero subirayo ujye kuzana abana. Arongera aragaruka.
Yego.
Agarutse ageze hano mu Rwanda ababwiye ko uko byamugende nyine ko basaza be bamusubiza inyuma ngo ajye kubazana. Baravuga ati twebwe twarakuze twamaze gushaka abagabo ntabwo rero twaba twisubiye i Bugande. Nyogokuru yaravuga ati rero nubwo mwanze ko dusubira nayo njyewe ngiye gusubirayo njyenyine, ntago isuka izampamba, ntago iri mu Rwanda kandi sinzagaruka. Ngo kuva yagende rero ntabwo yongeye kugaruka.
None se hari amakuru mwaba mufite yuko yasubiye aho yari yaturutse? Niba yarasubiye Buremeza kongera agahura na basaza be bari bamutumye abana, yasubiyeyo ababwira ko atabazanye cyangwa yigiriye ahandi?
Amakuru twagiye tumenya yasubiyeyo ariko akigera aho ngaho Buremezi ababwiye ko ngo abana banze kugaruka ngo baramubwira ngo ntibazongere kumubona batazanye abana. Noneho ngo amakuru bagiye baduha twagiye tumenya ko ngo yagiye ngo gukodesha ahandi hantu, nabo ngo ntibabashije kumenya aho yagiye ngo yaragiye ntibongere nabo kumubona.
Ariko urumva ko ari umubyeyi watereranywe, ni umubyeyi batigeze bashaka kumva kugira ngo bumve yuko ashaka kuba mu gihugu yari yarakuriyemo, yari asize abana i Rwanda barakuze barashatse, ntabwo yari akibaterura, ntiyari akibaterekera amata, ntabwo yari akibasiga kumutuma abana. None se yari kugenda akabwira abagabo babashatse ngo babamusubize baramukwereye bakamusubiza abagore bakuye kugira ngo abajyane i Bugande? Urumva bishoboka?
Ntabwo byari gushoboka, ahubwo basaza be bashobora kuba baramugoye nyine kuko yari yarazanye abo bana bakiri abana batoya. Bashobora kuba baramugoye nyine bakamubwira ngo naze nagaruka bazane, nawe rero yabona bari kumugora kandi abakobwa be nabo baranze gusubira i Bugande, nawe akagira umujinya niko nkeka agahita ahitamo kujya kwibera ahandi hantu basaza be batazi, niko na mama niko yambwiraga, nawe niko yabikekaga.
Cyangwa se agahinda ko kuba batashoboye kumwumva, ashobora kuba atarajyanywe n'umujinya ahubwo arajyanywe n'agahinda ko kubona nta wumwumva abwira ngo amuhe ugutwi kumuhumuriza, ariko ntacyo bitwaye. Mama wawe iyo muvuganye yigeze agerageza gushaka aho nyina ari? Hara yigeze asubira i Bugande se ngo areba avuga ati, cyangwa se agahamagarana n'abo base wabo akababaza ati mbese nta makuru ya mama? Hari kigeze gikorwa muri urwo rwego?
Urabona n'ayo makuru twagiye tumenya, papa niwe wigeze kujyayo muri mirongo icyenda n'umunani ndabyibuka, twari turi mu Ruhengeri kwa banyogokuru.
Yego.
Nibwo papa yigeze kujyayo, ayo makuru yose niwe wayazanye. Ariko kuva nyuma ya mirongo icyenda n'umunani ayandi makuru yabo twigeze tumenya. Gusa nyine mama twaganiraga yambwiraga aho bavuye, aho baturutse, aho zasaka busoro Buremezi, nawe mbese nta yandi makuru yongeye kumenya nyuma ya 98 papa yavuye.
None se amazina ya nyogokuru urayazi?
Yego ndayazi.
Yitwa nde?
Yitwa Nyirabutorano Elizabeth.
None se wowe ko urumwuzukuru we igituma wumva ugomba kumushakisha ngo umenye amakuru y'utaramumenye uramushakira iki? Shimye Imana.
Yeye nyine kubera ko najyaga nganira na mama umva afite agahinda ko kubashaje atari yabona mama we umubyara cyane ko nubu yanapfuye. Yapfanye agahinda kuko yarinza asaza atarabona mama we umubyara atarongera kumucirigera.
Ukaba uvuga uti nzaguhoza ntakubona ariko nzamushaka menya aho ari
rwose kabisa numva mfite ishyaka abana nibura abaye akinariho akabona ko afite umuryango akabona ko abana abakobwa be bamusigiye abuzukuru mbese mubonye byamfasha kabisa byanshimisha.
Ubusa kiriho akaba ari aho ngaho zasaka buri mezi tugize amahirwe tukamubona wafata urugendo ukigaba ukajya kumureba kubera ko ntabwo ashaka kuba mu Rwanda wamusanga hari
abonetse ngiye natega nkajya rwose ubushobozi ndabufite bwo kugerayo. Natega nkajya rwose ko byamfasha kandi n'abandi bavandimwe banje turi benshi twafatanye tukajyayo ntabwo byatunanira mutabonetse.
Uwo mubyeyi muramukunda muramushaka murashaka kumwiyereka nk'abuzukuru mukamwereka icyo atabonye
cyane rwose twifuzaga kumubona mama kiriho ntibyashoboka ariko nubwo atakiriho turamutse tumubonye twebwe abuzukuru be byadushimisha cyane kabisa byadufasha.
Ntabwo wigeze ugerageza nyuma y'amakuru papa wawe yaraguhaye muri 98 umaze gukura uri umugabo nguvuga uti reka nanjye ngende nsubireyo njye kwishakishiriza yenda nabo badata wacu nanjye mbabone mbabaza amakuru burya abantu bakiri batoya baba bafite amaraso ashyushye kandi aganisha ku bintu bamwe batatinyuka. Icyo wigeze ugitekereza uti reka nanjye nzajyeyo ndebe?
No nigeze mbitekereza mbiganirizaho mama ariko kubera ko nyine yari mu myaka wenda iri hejuru niko navuga yo mu zabukuru akangwa ati se mwana wanjye twahera hehe tujyayo akangwa ati ahantu navukiye nubwo mpibuka ndahashushanye nkayibuka kuko yavuyeyo afite imyaka 7 nubwo umuntu avuye afite imyaka 7 akaba ashaje ejo bundi afite imyaka 50 hafi n'ibiri niba kibeshye ko yavutse muri 64 ubwo urumva rero yari ari mu myaka iri hejuru akambwira ati sinamenya aho mera rwose njyayo nakakujyanye nkakugezayo wenda aho twari dutuye ariko akaba akeka ko nabwo ahantu bari batuye bashobora kuba barahinduye amazina nk'uko n'inaha mu Rwanda bagiye bahindura amazina icyari komine kikaba karere gutyo gutyo nawe yakekaga ko bashobora kuba baragiye bahindura soro buremeye byeraranyaga ko yaba ari nk'intara nk'uko wenda dushobora kuba tubavuga intara y'iburasirazuba cyangwa y'iburengerazuba tukavuga wenda n'akarere ka Nyamasheke n'urugero nawe niko yabigereranyaga yabakose akabusoro ishobora kuba ari nk'akarere buremeye zikaba ari nk'intara akangura ati rero bishobora kuba byarahindutse sinahamenya pe.
Nibyo birumvikana yashoboraga no gutinya ko yagenda agasanga imisozi barayihindukije nk'uko uvuga barayisa yandi mazina ntamenya hatungukira ariko kuba mwarabigiyeho inama ni ikintu cyiza kandi gikwiye gushimwa. None se nshimye Imana uyu mubyeyi wawe ndamwita umubyeyi ni nyogokuru wawe niba kiriho akaba kumva cyangwa undi uzamwumva akavuga ati twumvise umwuzukuru ushaka nyirakuru uri hano ndabizi ntabwo uri butinyuke kumuvuga mu izina nubwo bwose wabivuze ariko ntacyo wongere urisubiremo cyangwa se umbwire ndi kuvugire yitwa Elizabeth Nyirabutorano uwamumenya waba wara waraturanye nawe muri ako gace ka Buremezi nimba bataragahinduye bago bakita indi zina ari mu Banyarwanda baje mu Rwanda muri 73 bavuye i Bugande barahaba ariko 88 aza gusubira i Buganda arongera agaruka arongera asubirayo yifuza gusubira mu gihugu yabayemo. Wamwumva rero akamumenya yatubwira. Umwuzukuru we ari hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Samuel, hasigaye wa munota nkunda gutanga mpa mwese abaza muri kino kiganiro kugira ngo mwandike yabaruwa y'urukundo y'igihe kirekire mwabaye mwifuza kubona abo mushaka, mubwire uwo mubyeyi w'ineza, mubwire ikikugenza.
Uwo mubyeyi ikintu namubwira, namubwira ko ari umwana witwa Nshimiyimana Samuel ubyarwa n'umukobwa we witwa Mukandutiye Anyesi. Amumenyesha ko uko bari abana be babiri bose bitabye Imana. Amubwira ko aho yabasize icyangugu atari aho tugituye, ko ubu dutuye mu mujyi wa Kigali. Rwose undi muntu wese wakumva azuwo mukecuru Elizabeth Nyirabutorano yadufasha tukareba ko twabonana, kandi n'undi wese waba azi ko ari uwo mwo muryango wa Nyirabutorano, iyo uwo mukecuru yaba atakiriho, undi wese wabyumva ari Bugande rwose yatumenyesha tukareba ko twabona umuryango, ko tuzi ko dufite umuryango munini cyane uri Bugande ariko ntituziranye. Umuntu wese wabyumva rwose yakumva ko umukecuru Nyirabutorano Elizabeth afite abuzukuru bari Kigali mu Rwanda bamushakisha, bamubuze, babuze n'undi muntu wese wo mu muryango wabo agize uboneka wese yatwibwira tukabonana byadushimisha.
Ubutumwa bwawe hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Samuel Nshimiyimana, burumvikanye. Ndagushimira nk'umubyeyi, ndagushimira ubwo butwari bw'umwana n'urukundo rwo kugira ngo ujye gushaka umubyeyi utamenya ariko watumye ubaho niwe wabyaye mama wawe, ukabuvuga uti ndamwifuza. Ndagushimira cyane kuba ufite urwo rugwiro. Ngaho rero, wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Nkwifurije amahoro y'Imana.
Yego, murakoze Venice.
Ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye. Mbashimiye kuba mwadukurikiye. Ndashimira cyane abadufasha mu bushakashatsi batwakirana urugwiro bakadusangiza amakuru atuma turangiza igikorwa cy'urukundo. Abashaka kuza mu kiganiro cyangwa kuba abambasaderi, mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu. Aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 202 7 4 3 6 1 0. Nongere nyisubiremo 001 202 7 4 3 6 1 0. Naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Agasaro.